anachana sana.
Dogo anachana sana.
Walosema nina chuki imewageukia, wanasema hawavuti mikono inanukia, wanaonivutia simu walinibania, wanaoning'ang'ania ndo walosema namba mia. Dogo anachana sana bana, ila sapoti hatumpi, tulizuga kama jui na kumbe ni umamluki, wala jui kubembeleza kristal atumkuti, freestyle rehash ndani midondoko biskuti. Kikosi kazwa na nijua, haina haja kupagawa, sina haja kubwa na hiyo misuba kama dawa. Mazoni alikuwa na ila kagoma kuwa chawa, ngoma zake hawapigi na ana bang kama kawa. Dogo anachana ile mbaya, sema baa sijui sijui, hata wamkuti kwenye bazi, usombe kuandikie DC ipo kazi, endo msanii wa kwanza kufanya ngoma inaitwa kazi. Wanamvunjia nazi mbona noma, paka bongo wanataka kumwamisha mbona Roma. Hatujamuona kwenye kumi za maangamiza, nalalamika wimbo wa wow, umefanyika wizi.
Neza Khalifa, Neza Khalifa, Neza Khalifa, Neza Khalifa, Neza Khalifa nahana. Dogo anachana sana, Neza Khalifa nahana. Dogo anachana sana, Dogo anachana sana, Dogo anachana sana, Dogo anachana sana, Dogo anachana sana. Neza Khalifa, Neza Khalifa, Neza Khalifa, Neza Khalifa.
Hatupi connection, tunambania sana, tanegotiate na mabosi alafu arudi kutukana. Sema kikweli tunamjua, mara ngapi tunamkana, tumekuwa wasalito kati dogo anazikana. Dogo mwana na anacheka tukila tukikutana, siyo ni kipe nachopenda zaidi ya wana na kuchana. Kibacha nampa mikazi, dogo ongeze tu kufanya, na nakaza dogo mbisha waiko niki wake niki.
Anachekesha kwenye posta di message anazotuma, hivi dogo akasiriki tukivimba na kutuna. Goma anazotua ni hotu, sinesha kubuma na jituma de. Kuna siku atakuja, tuongeze juhudi, asipate nafasi ya kuvuma na unguruma. Tuatapasua speaker za redio yetu, tumpe kesi na kumfunga magereza, mbona yetu dola yetu tumesauka ya mzungu, sini wewe. Atakupasua kichwa, huyo dogo mbebe, yuko pisi lani sisa mbao tunamletea usembe. Dogo ni hela na washangaa mbao na umletea usembe. Dogo ni msela, usela wezi kumfanya aende.
Neza Khalifa, Neza Khalifa, Neza Khalifa, Neza Khalifa, Neza Khalifa nahana. Dogo anachana sana, Neza Khalifa nahana. Dogo anachana sana.
Basati wa boy, yeah. Najapa.